batake Paul Fade e Philip Nabe. Philip Nabe simore go. Komin Paul wondude Timote, kominan machube Yesu almasihu be, mbindi odo batake. Amin mbinda onon dendangal senibe wonbe Philip, habundirbe Yesu almasihu, onon renobe, onon sarobe dental gondube. Yo bamen alle jomirado Yesu almasihu, mbada non mojere e dejre. Mbore yetta allam e kalani mijimi on, e kalani nyagantumi on onon fof, berdam ine vela hen. Sabu gila nyane njabdan kabaru mojo ha joni, odon indarude am. Mbore laba, ma alla pudido e mon golle mojo o, jokude hade timma nyane nyalngu Yesu almasihu. Ala esago mi jogana on in mijoji odon fof, sabi mbanimi on koi berdam. Kadi, wone geje lam, wone darano golam kabaru mojo o, eko tidnan mi momiko ko mine mon onon fof denni mojere nde ngari ko Allah cennumi mbodo horsiniri on onon fof korsa Yesu almasihu ka ko dum do woni ko torantomi on mbodo toro yo on beydo hewde yidde tawa ko e gandal e sebre timmunde mbele don baawa hebtinde ko moji njogodon berde labde ngonon be ngala felore nyane nyangu almasihu golle Yesu almasihu pewde de kebbina berde mon bela Allah ina teddine yete bandirabe njinmu ko gandon dum do ko hebimi ko jiamani e ko bamti kabaru mojo e dow dum dendangal renobe galle lamordo obe e heddibe be fof labama kabirami e gejjelle ko sababunde almasiwo te ko buri hewde e bandirabe be gejjellam de beydi holare mumen e jomirado be natti hulde abina beydo susde habrude kongol allangol ko gonga won yeynirobe kabaru almasiwo kiram e podondiral kono kadi won yeynirobe anniyaji moji be ngollorto ko yidde ngati be gandi komi podonado dartanade kabaru mojo kono be mbajorto kabaru almasiwo ko nafori mumen kanyumen tan anniyaji mabbe labani tebe mijoto ko beydude lepte am e der gejje lam he ina famdi nafore ko wawi hen wonde fof so anniyaji mabbe ko bondi wala ko moji almasihu habrama tan mbodo welti hen mami jukku kadi e weltade hen ngati mbodo andi dum yumtantimi ko e hakkitede sababunde torali mon e ballar ruhu Yesu almasihu tawde woni sagam mo burmi hepande woni damam ko mi wasa hestude ay hunde kono hande no jangoni almasihu o mawni nirte ciusal timmungal sababunde am woni ngurnamam woni mayde am ngati do am kol masiwo woni ngurnamam mayde am ko ganyari am kono non so tawi wurde e odo aduna ina adnami wadde golle nafoje mi anda ko ponmi hen subade mbodoni wada berde didi woni muyam ko yaade mi wondo ya e almasiwo ko dum ni wapiti kono mi heddo e aduna bure mon mbodo laaba dum mbodo andi mami heddo e aduna mi wonda e mon onon fof beloron bamto beltdon e der holare hono non gartalam e mon rokko on mosel farnorade Yesu almasihu no feewi kono non jogode ngurdam dam kabaru almasihu mojo handi belo somi ari yidon e somi arani fof mbodo nana ene wiye odon kibindi e mijo woto odon kabanoro gonga kabaru mojo bernde wotere tawa on denjota ko anbe be e hay hunde do mabbe dum ko male halkare kono do mon ko dandore mon dum ummi ko to Allah ngati on dokkama mojjere gongdinde almasiwo kono kadi on dokkama yarande mo mette e daranade sipire woto ngo jidon bodo sipire ngo nanaton kadi bodo sipire ha joni ngo